Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, mu Burundi ni mikomirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti zacu nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri Isanga cyo kwa kabiri, umunsi twageneye abagore n'abakobwa. Dukomeje rero kubatumirira abakobwa n'abagore, ariko tunifuza ko barushaho kuduhamagara muri ibi biganiro nabo tukabaha ijambo. Batangiye rero kuza buhoro buhoro nk'uko namwe mutangiye kugenda mubibona. Iyo ni intambwe nziza. Mbasabe rero umudufashe gushishikariza abakobwa, abamama muri kumwe aho ngaho iwanyu kujya bitabira ibi biganiro. Twagiye tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Hari abashinze amasosiyete, abashinze imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana. Uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko karate. Kuri telefone ndi kumwe n'umukarateka, reka rero ntabatindiye tumwakire muri studio z'Ijwi rya Amerika, Madame Ingabire Gashagaza Solange. Uraho neza, urakomeye? Urakoze cyane kuba wongeye guhaho umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo umuganire n'abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iby'iyi siporo. Cyane cyane ko namaze kubona ko ku murongo uri kuri Facebook hari abamaze kutwandikira batangira no kutubwira ko rwose bidashoboka ku mugore ya kwiga karate cyangwa se ngo niyo yayiga ntiyatsinda umugabo. Nagira ngo uze kutusobanura neza mu buryo burambuye muri kiganiro. Ngo haye ikaze rero kandi ngushimira kuba wemeye kugaruka kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nk'uko nari mbivuze, ikiganiro cyo kuwa kabiri ni ikiganiro gihaha umwanya abari n'abategarugori. Abagore n'abakobwa bakomeje guhohoterwa mu mpande zose z'isi nk'uko inama mpuzamahanga ku iterambere ry'umugore irimo kubera i Kigali mu Rwanda ibyumvikanisha. Bumwe mu buryo bwo kurwanya iryo hohoterwa harimo no kubasha kwirwanaho cyangwa se kwigirira icyizere mukino wa karate ukabufasha kugera kuri iyo ntego. Ndibaza ko Solange uza kuza kunyunganira cyangwa se ukanyomoza niba ibyo atari byo, kuko hari abamaze kutubwira nkuko nari mbivuze bavuze ngo karate ngo ntago ari y'abagabo nyine. Dusabe kandi n'ababyeyi babe hafi ya radio umuganire. Nawe uri umubyeyi ufite umukandara w'umukara ndani ya mbere kandi washinze n'ishuri rya karate. Nk'abasaba abo turi kumwe rero kuza kuvuga amagambo yubaha hagati yacu, twubahane baze baganire kuri iyi siporo n'akamaro kayo ndetse no ku bindi bifuza kuyimenyaho. Ikindi nk'uko bisanzwe ni baduhe nomero zabo, mwese aho muri muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara. Madame Solange rero nari nkuvuze muri make ariko niba hari icyo nibagiwe cyangwa se ntavuze wacyongeraho tukinjira mu kiganiro abadukurikiye bazi neza uwo barimo baganira nawe. Soranje ni muntu ki?
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ingabire Soranje Gashagaza. Ndi umukaratika nkaba mfite sentire y'umukara ku mudani mu mazi y'aka irenga 15 na karate. Ubu mfite ishuri rya karate i Nyamirambo rifasha abana batoya kuva ku myaka 4 kugeza kuri 16. Nkaba ndi muri komite ya karate mu Rwanda ndi trezoriye kandi nkaba nkinire ikipe y'igihugu.
Yego, wakongera ijwi ndumva. Wongere hanyuma dukomeze tuganire. Ye, nk'uko nabivuze uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko ya karate. Nkaba rero ndi kumwe na Madame Ingabire Gashagaza Soranje nk'uko mubyiyumviye. Ubushize twaganiriye nawe ariko abari badukurikiye ntimwashizwe, ikiganiro cyarangiye hari abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iyi siporo. Nkaba ngira ngo rero mbahe umwanya ariko mbanza gusaba Madame Gashagaza kutubwira muri make ya siporo ya karate icyo ari cyo.
Murakoze. Karate ni umukino ngirarugamba nk'uko benshi bavuga, ukaba warakomotse mu gihugu cy'u Buyapani. Ni umukino rero umuntu akina kugira ngo umufashe kwirwanaho kandi wongere ikinyabupfura. Urumva akaba waragize mu Rwanda kera ubwo karate iba mu marushanwa mpuzamahanga no muri Olympic yarutse kujyamo. Ubwo rero ndumva ari ibyo.
Karate se ni umukino cyangwa se umuntu yabikoramo umwuga ukamutunga?
Yego, wamutunga kubera ko nanjye niko ndabikora nk'umwuga. Kubera ko gukina igihe kinini nkakinira ikipe y'igihugu mba ndashaka no gukora ekipe y'abana. Ubwo rero ekipe y'abana hari ikintu igena ku mutoza nta kandi kazi kandi ugasanga ndabihuza nta kibazo bigukunda.
Hanyuma si iyo siporo ni iy'abagabo gusa cyangwa abagore nabo barayishoboye bayijyamo? Tugira icyo tubwiraho muri make.
Ni siporo y'abantu bose, abagore n'abagabo, kandi bose bakagira amarushanwa yayo atangirira ku bana hakaba n'icyiciro cy'abakuze n'icyiciro cy'abasore n'abakobwa. Ubwo rero bose barayikina usanga no mu mubare munini, nubwo yataba munini cyane ariko abagore baritabira. Kandi nabo iyo ku rwego mpuzamahanga nabo ukabona batwara imidari n'ibikombe. No mu Rwanda rero nabo twateye imbere, twageze kuri icyo cyiciro baritabira kandi tugakora amarushanwa. Hanyuma no muri club yanjye nabwo abantu baraza benshi, abagore, abana batoya nakira kuva ku myaka 4 usanga umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa akazanamo akambwira ati mfite umukobwa wanjye nzamukuzanire nkamubwira ati abakobwa ndabakira nta kibazo. Usanga rero ziri kumwe n'abantu bose kandi n'abakobwa bayigezemo barayikunda kuko babasha kuba bafite disipurine bagakora neza.
Yego, ubutumwa nabonye bwaturutse mu Burundi ahanini ni abantu babona ko siporo karate atari iby'abagore. Nashakaga ko nk'umuntu umwe mu bari mu Burundi yaza kutubwira niba iyo siporo ihari n'abayijyamo abari bo, niba abakobwa bahejwe cyangwa niba barayigerageje bakabareka nabo bakajyamo cyangwa niba barabujije kuyijyamo Burundi. Reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tubanza kwakira Anselme Ngendakumana, uranyumva?
Ndabumva ijana ku ijana.
Ngeze amahirwe uri mu Burundi, amakuru cyaho ngaho urahagana hehe?
Mu bisanzwe mu majambo make, mu Burundi umukino wa karate ku bakobwa ntiwitabirwa. kuko bera bibona ko imico n'imigenzo y'abarundi itabibarekurira cyane cyane n'umukobwa yashobora kujya mu rugo rugero rwo gukina karate bacabona ko yarenze imico imico no kuvuga imigenzo bacabona ko ari nk'umuntu w'igitandero na siporo ku gukina umupira nuvuga ko biriko bisa ubu kandi nakaba basanga atakobwa akina umupira cyane ariko karate rero nagiye mbona muri publication nagize ko bari kwirwanaho ku buryo ngo bahohoterwa cyane icyo biboneka ko menga yodoganza umugara amaze kwiga umukino wa karate cyangwa mu bundi buryo bwo gushwana bikaba nko gushwana ahubwo natangaye mbona ko uwo mukino guteye ku rugo ku rugero rwa kure ku bijyanye n'abakenyezi nyine abigeme nk'uko nyine none nashaka mbaze umutumire byo babiri muri urwo rukurikirane ko bahohoterwa kugira babe bo kwiga uwo mukino wa karate biba kuki kumenga mwawusizemo muri publication ya ijwi rya Amerika ko umenga ni nk'uko aho ko baba bahohoterwa cyane cyane tereke mu ngo mu kibano donke mu bisanzwe nko ku isi yose ko baba bahohoterwa mbega tubona hariya amashyirahamwe usanga aharanira agateka k'abakenyezi gusa ata amashyirahamwe ahari aharanira agateka k'abagabo burya bahohoterwa mu buryo bwinshi usanga ari abagore gusa n'abagabo nuko bahohoterwa ibibazo twanjye twarura
yego urakoze cyane uba hafi rero agusubize ariko mwihereyeho ndibaza ako post twashyize kuri Facebook yo ni twe twayishyizeho ntabwo ari madame Solange ariko guhuza gushyira isano hagati ya karate na no guhohoterwa kw'abagore murabizi namwe kwa ikigali harimo kubera inama kandi barimo kugaragaza cyane ko abagore bahohoterwa umuntu rero uzi ko yifitiye icyizere kandi ashobora no kwirwanaho ntekereza ko nta wapfa kumuvogera ngo ashake no kumuhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko abashobora kwirwanaho ariko nanone ndumva madame Ingabire yabivuzemo ko hari n'ikinyabupfura araza kunyuganira ikindi wari uvuze imigenzo n'imigenzereze yo mu Kirundi ariko ushima ko mu Rwanda byageze aho bigera reka muhe umwanya agira icyo abikubwiraho madame Ingabire
ndabomba
rukozi nk'uko yabivugaga ntago ari uburyo bw'uko umugore ashobora kujyamo kugira ngo azirwaneho kuko ntago batwigisha kurwana ahubwo batwigisha kwirwanaho ubwo rero bitewe n'uko umugore ari guhohoterwa iyo wize karakteri biragufasha ukaba wakwirwanaho mu gihe uhohotewe ubwo rero karatika umwe mu mikino ishobora kugufasha mu gihe nawe wagiriwe ihohoterwa hanyuma mu mico uko isi imeze uko iri ubu iterambere nta mikino kigenewe abakobwa nta mikino kigenewe abahungu ibintu byose umuntu abikora bitewe n'ibyo akunze rero uri mu Rwanda twebwe nta kibazo barabyemera kuko bigenda biva mu babyeyi mu myumvire y'abantu ugasanga nyine nta kibazo cy'uko umukobwa yakina karate kugira ngo avuge ngo niyayikina azaba ahindutse ishegaho nayikina azaba azabura umugabo we n'imikino nk'iyindi kuko akenshi usanga yitabirwa n'abana ntekereza rero ko ababyeyi bamaze kumva neza ko ari umukino wo kwirwanaho umukino njyarugamba nk'indi ku buryo buri wese kuyikina kwayo biba ntacyo bivuze ko umukobwa yarengereye murakoze
urakoze nawe ndizera ko Anselme yasobanukiwe hari kandi yari yongeyeho kajyana n'uko n'abagabo nabo bahohoterwa nibyo ibyo turabyemeranwaho n'abagabo barahohoterwa ntabwo kandi nabo bahejwe haba muri karate cyangwa mu zindi siporo ariko nanone no kubuza umukobwa kujya muri siporo kandi abyifuza bishaka kandi abishoboye nabyo ni ihohoterwa tugomba kurwanya twivuye inyuma ikindi abo bagabo bahohoterwa turabizi mu Burundi nk'uko warubibajije hari n'ishyirahamwe ry'abagabo mu Gahinda naryo rifasha abagabo bahohoterwa tuzongera tubatumirire niba nimubikenera hanyuma baze nabo babaganirire mumenye n'uwo mwakwitura igihe mwahohoterwa. Reka noneho Anselme, nizeye ko wasobanukiwe niba ugihari.
Nsiguro mu mpaye.
Yee, urakoze cyane. Twakire noneho n'igitanga Simon. Simon ni wiriwe. Yego, urahagana he?
Ndi mu Rwanda. None umutumwa w'u Rwanda agira ngo mubarwize. Numvise ko ari no muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu. Uko biri kose hari amakuru yaba afite ku bijyanye na karate cyane. Ku bijyanye no kuba karate bayigira ikintu kinini ikagera mu ntara ikava mu mujyi wa Kigali ikamba aricyo nterahambwire, nimba hari iyo gahunda igibaho cyangwa hari ahandi mu ntara yabiri karate ku buryo atari mu mujyi gusa.
Yego, ikibazo cyawe wakirangije.
Reka
banza gusubize kuri icyo. Yego, Solange.
Okay, abatuye hehe ko karatira hari? Yego, si cyane nko mu ntara, ariko uturere twese tw'igihugu igerageza kubamo. Ubwo hari na gahunda yo kuzajya bimura ibintu amasemina cyangwa amahugurwa bakayajyana mu ntara. Ubwo rero bitewe n'aho atuye bizamugeraho, kuko ni gahunda ya federasiyo yo kugira ngo ikwirakwize karate mu Rwanda hose, kuko abantu batangiye kuyumva.
Simon.
Yego,
ikindi kibazo wifuza kubaza cyangwa niba hari icyo wavuga kuri icyo yaragusubije?
None yarakoze kuri icyo ngicyo. None se uretse kuba wenda karate ari uburyo bwagufasha kuba wakirwanaho mu gihe hari ukugiriye nabi, uretse muri ubwo buryo nta ubundi karate indi nyungu yayo ni iyihe uretse kuba ari siporo cyangwa ari umukino wagufasha kwirwanaho? Inyungu yindi wakuramo mu wenda mu rwego rw'amafaranga cyangwa n'imibereho yindi ni iyihe?
Inyungu ni nyinshi, n'uburyo nasobanuye ko afite ishuri, washingamo ishuri ryo gufasha abana ukabafasha kubigisha umukino. Iyindi nyungu ni uko karate yemewe ku rwego rwa Olympic no mu marushanwa, bakagira amarushanwa y'igikombe cya Afurika n'igikombe cy'isi. Ubwo rero mu gihe umuntu yiteguye neza ibyo bikombe bijyamo, kandi iyo babigiyemo ari byo akuramo nk'ibihembo, kubera ko yabashije kwitabira nawe igikombe cy'Afurika cyangwa igikombe cy'isi. Ndumva byose ari inyungu zayo zo kwikina.
Wabyumvise Simon cyangwa hari ikindi usigaje?
Arakoze. Hanyuma ambwire nimba wenda ku bijyanye na karate nko mu Rwanda hari igihe wenda bashobora kuba wenda bagira nka shampiyona. Shampiyona irahari wenda iba buri gihe mu rwego rwo kugira ngo n'iyo karate ikomeze izamuke mu gihugu mo imbere.
Yego, ntabwo tugira shampiyona ariko tugira amarushanwa ahoraho. Nk'ubu mu bihe byashize harimo amarushanwa yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, natwe muri karate twari tuyafite. Ubwo turi kwitegura amarushanwa ya Liberation Cup azabera ku Gisenyi. Ubwo ni mu rwego rwo kwagura kugira ngo ibe muri Kigali igende mu ntara. Ubwo urumva tugenda tugira amarushanwa ariko ntabwo ari shampiyona ihoraho. Nabyo ntekereza ko bibaza bitewe n'uko abantu bagenda babyumva.
Nitanga rero, urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe, ndumva n'abandi baboneyeho gusobanukirwa. Ndagushimiye.
Murakoze
nawe. Yego, twakire Jean Claude.
Murakoze na cyane kumubadakabado umutumire wacu.
Yee, mubaze rwose arahari.
None ko nk'umugore aba afite inshingano mu rugo, ubwo nibimugora kuzitunganya bitewe n'ako kazi aba ariko arakora ko kwiga icyo gikorwa cya karate,
ariko uretse na karate n'ibindi bikorwa umugore afite n'izindi nshingano hanze y'urugo? Ntaba hari se nta bagore ubona bakora hanze cyangwa bari mu yandi masiporo bituma bataba abagore?
Oya, kubera bitewe n'uko bisaba kwitanga kandi bigasaba umwanya munini iyo agiye muri icyo gikorwa.
Yego.
Ubwo ntazi n'inshingano zica zipfa nko kwita abana iby'umugabo n'ibindi.
Reka tumuhe umwanya kubwira. Sorange.
Yego.
Yego, urakoze. Hanyuma nagusarite yatuma wica inshingano z'urugo kuko ni siporo isanzwe kandi ntabwo umuntu ayikina amasaha yose. Ni icyo gituma rero hari umwanya wayo akaba n'umwanya wo kujya muri iyo mirimo. Hari igihe uyihagarikamo gatoya kubera ko mfite umwana w'uruhinja, ariko igihe umwana akuze yagiye hejuru gatoya urakomeza ukayikora nka siporo zisanzwe. Rero nazo guca inshingano z'urugo ngo mbona bigenda neza, abana bameze neza bagakura kandi nta kibazo ushobora kugera mu rugo kubera byo. Umuntu yiha umurongo akabishyira ku murongo kandi bigakunda
nk'uko n'akandi kazi umuntu ashobora kugakora. Kandi abana bawe nawe ushobora no kubijyana muri karate?
Yego, barimo
mukajyana rwose
kandi barimo turajyana tujyuka mu gitondo tukabategura tukagenda muri siporo tukagaruka. Ubwo ni mu gihe cya wikendi kuko nibwo dukeneye abana biga, hanyuma tukagira na gahunda ya vakanse mu iyo abana bari mu biruhuko muri iki gihe.
Yego, ijya kurishihera ku rugo nta nubwo wahera ku bana b'abandi nabo bawe batarimo.
Usanga nawe usabima kuri ibyo byiza ugomba nabo kubabwira bakaza mukagenda. Baraza baratangiye.
Yego, reka twakire noneho Macumi David isumba byose, uranyumva? Reka twakire Eric, ndumva David atarimo kunyitaba. Eric, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Yego, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenie.
Ikibazo cyawe rero cyangwa se igitekerezo ufite kuri iki kiganiro?
Icyo nashaka kuvuga nuko ndabanza gushimira kwanza uwo mumama witwa Solange.
Yego.
Kubera ko ni intwari cyane ku ruhande rumwe ahagarariye abagore muri rusange, kubera ko yatinyutse ibidashoborwa na buri mugore uwo ari we wese. Kuba rero icyo navuga, inama y'igihugu, inama yo ku isi ishinzwe kuzamura iterambere ry'abagore yabereye hano mu Rwanda, ni ikimenyetso cyerekana yuko abagore bari barasigajwe inyuma n'amateka, cyangwa se hari ibyo bigaragara ko bakandamijweho cyangwa se batemerewe gukora. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kibyerekana. Hanyuma ngewe icyo nabwira Solange nuko yakoze igikorwa cyiza cyane kandi cy'indashyikirwa. Ariko nkaba mfite n'ikibazo kivuga ngo ko afite ko avuga ko atoza abana b'imyaka ine kuzamura, urumva abo bana baba bakenewe n'ababyeyi, bakenewe mu buzima busanzwe, bakeneye kujya kwiga. Ndashaka kumubaza, abasha kujera gute abo bana n'ababyeyi ku buryo babasha gukora siporo kandi n'ababyeyi bakabasha kubabona kandi n'ishuri rikabasha kuba ryababona? Hanyuma haba navuga yuko nanone abagore muri rusange kera ntabwo bari bemerewe gukora siporo. Twebwe twakoraga siporo wasangaga abana b'abakobwa baza guhengereza mu mashuri aho twakoreraga siporo nk'izo za karate cyangwa se bikagaragara ko bo babikinye cyangwa se atari imikino yabo. Ariko uyu munsi urabona aha ngaha usanga imipira y'amaguru babazwa babarizwamo, za volleyball babarizwamo, za karate babarizwamo. Urumva rero ibyo ni ibintu byiza cyane byerekana yuko igitsina gore cyateye imbere, cyangwa se ubikora akwiriye guhabwa agaciro agafatwa nk'ikiremwa muntu cyangwa se agahabwa agaciro nk'abandi bose. Rero Solange ndamushimira cyane by'umwihariko, namusaba ngo arangire neza abantu ahantu akorera, anatinyure abantu kuza guhiga umukino wa karate cyane cyane kuri urwo rw'abakobwa. Ariko nimba yarakoze urwo ruhande rwe ashake nuwo bashaka gukora na wenda w'igitsina gabo ufite nk'umukandara w'umukara cyangwa se uri ku rwego nk'urwe nawe arushaho kuba yafatanya nawe babashe gutoza n'abandi bana b'abahungu babazamura ibikomeze bizamukira hamwe. Njye numva ari icyo ngicyo navuga. Murakoze cyane.
Ndagushimiye cyane nawe Eric. Soranje Eric arabajije ariko anatanze n'ibitekerezo, aranagushimye rwose ku butwari bwawe kuri icyo gikorwa cyita indashyikirwa cyo kuba urugero rw'abandi bagore. Ijambo ni ryawe.
Arakoze cyane. Nibyo gaciro kumva hari umuntu ibyumva neza kandi bihereza agaciro, ntabwo ari we buriya n'abandi barahari. Hanyuma icyabajije ngo abana bose rero iyo umwana ashobora gufata ikintu umubwiye neza ukabona aragikora mu gihe gitoya guhera ku myaka ine, hanyuma rero niyo myaka duhera ariho dufata, hanyuma rero kandi amasaha dufata abana ntabwo ari amasaha ashobora gutuma bari kumwe n'ababyeyi babo. Ni ukuvuga ngo dukora amasaha abiri muri wikendi, ubwo ni ukuvuga ngo ni kuva mu gitondo kugeza saa mbiri kugeza saa yine. Amasaha abiri rero kuva nyuma ya saa yine umubyeyi yabona umwana we nta kibazo. Tekereza ko umwana atangiye akora siporo ubundi ubuzima bundi bwose bugenda neza. Hanyuma ikindi numva yambajije naho nkorera muri Nyamirambo hariya kurya nyuma ku kigo cyitwa Kosaver ya opposite ya stade ya Pele Stadium. Ari ikindi nibagiye kumutwita.
Oya, ndumva byari uguhuza iyo siporo n'amashuri y'abana no kugira ngo babonane n'ababyeyi.
Ntabwo dukora ku munsi wo kwiga ku bana, dukora ku minsi ya wikendi y'umwana yatashye, kandi tugakora amasaha make ku buryo umwana abona umwanya w'ababyeyi akabona n'umwanya wo gusubira mu masomo bamuhaye.
Cyane ko n'ababyeyi baba bamuhaye uwo mwanya wo kujya muri siporo kandi bakanahamugeza cyangwa se bakamuherekeza, urumva nabo ubwo biba byoroshye cyane kugira ngo mupange n'izo gahunda ko muba muziziranyeho.
Yego, akenshi kandi ababyeyi babona nta kibazo bigira gukubera ko no mu gihe cya vakanse ababyeyi babo badashaka ko abana bajya mu mateleviziyo cyane ngo bahuge, bagomba kubona umwanya wa siporo bakabona n'umwanya wo kubitaho. Ubwo rero niyo mpamvu muri vakansi usanga ababyeyi rwose bavuga ati gahunda ya vakansi izatangira ryari ko baje muri vakansi, kuko ababyeyi bamaze kubyumva ngo bashaka ko abana babo bahora biga noneho bakava mu masomo bakajya kwiga noneho siporo bakagaruka basubira mu masomo umunsi ukagenda neza wo kugira ngo birirwe barangarira mu bintu bitandukanye bitabateza imbere.
Yego, reka tuze kubigarukaho ibyo bijyanye na vakanse. Noneho twakire wa wundi twari tubuze mu kanya. Bitoki Macumi David, uranyumva?
Yego, ndakumeze neza.
Yego, nawe se?
Yego, kandi nagomba kuba noshimira uwo mumama yitwa Soranje kuri iyo mikino aba yaratangije ngaho. Ariko ikibazo mbafata ni kimwe, ese abo bana atoza ababyeyi babo babyumvamo gute ko kuva na kera twamye kubona na cyane cyane igitsina gore kikumira mu bintu na cyane cyane mu mikino ya siporo, kuko nk'iyo nama ndabye nk'akarorero iyo tuba turi ku ishuri twebwe turi muri siporo tubona kenshi abakobwa umenga ntibabikunze bakagenda ku gahato. None nanjye ndamubaza eske abo bana baba babikora babikunze barabyumvamo neza ababyeyi babo?
Warangije kubaza ikibazo cyawe? Soranje, musubize kuri iki kibazo cye. Ababyeyi nibo bazana abana cyangwa bajyana abana ku ngufu?
Aya, nta ku ngufu. Ababyeyi bazana abana babishaka. Kandi kubera ko abana ubwo uko mbibona ni abana bapushinga bashyiraho umwete ku babyeyi, kubera ko bitangira babona abana bagenzi babo baba kina karate kwa abana rero n'ukuntu bakunda gukora bakura bashaka kujya bona barwana bagira bati bwo mwana wanjye mu mbura hari ukuntu nyine ashaka kusiga karate uwo mubyeyi akavuga ngo umwana wanjye yasabye ko aziga karate se atangira nta kibazo ugasanga nanone umubyeyi abaye ari we uza n'umwana kubera ko amubona nk'ibimenyetso bitandukanye kandi ko karate ishobora kumuvura icya mbere ashobora kuba abona umwana we akubagana cyane akavuga ati nabanze ajye muri karate yige discipline amenyane n'abandi bana yiga ikinyabupfura cy'ukuntu bitwara abone kuza umwana yageramo ugasanga bibaye neza yitwaye neza kandi yageramo ugasanga agahunda irahindutse noneho yo gukubagana ibaye iyo kubahana ahubwo umwana abaye n'umuhanga nimba yajyaga aba n'umuswa cyangwa ugasanga umubyeyi yamuzanye kubera ko yitonda kuba umwana wanjye najya mu bandi byibura azatinyuka ubwo rero ni impande zose hari impande z'abana babishaka hari n'ababyeyi babishaka gusa ntawe babihatira muri izo mpande zose
ese uko mubihuza gute muravuga ko ni umukino njyarugamba hanyuma bikavamo na discipline hari abantu bakomeje kuvuga ngo karate ngo umugore ashobora kuba yenda yanakubita umugabo kandi mwebwe murazana mu discipline nimugerageze kudusobanuraho gatoya
ukuntu bihura rero urumva discipline ijyanwe n'ibyo wamenye akenshi iyo gitangira gukina hari ukuntu uba wumva itaraza muri gukina uvuga ati rero nigera muri karate nzaba ndi kunguruka nzaba nkubita buri wese umwiyambiranyijeho nzaba ndenze noneho ibyo rero n'ibyiyumviro by'umwana utarajyamo umuntu watangiye kare utarajyamo hanyuma wageramo bakakubwira ati izi ni tekinike zo kwirwanaho iz'amaboko iz'amaguru hanyuma rero bakongeraho bati kandi ntabwo bigomba kuzirwanaho ahantu hose kuko karate ikinirwa mu kibuga cyayo ariho bita muri dojo ntabwo karate ariyo hanze tuzagufata wanduranya ku bantu ukubita abantu ngo nuko uzi karate tuzakwirukana kuko rero uburyo karate iryohera umuntu uko ayikina niko agenda yiyumvamo kwiyoroshya ubwo buri gihe uko ukubikora iryohera ukavuga reka nitwararike kakana navuze ngo nzakubita noneho reka isa gatoya ntagendere kure ku buryo batazanyirukana urumva muri iki gihe utangiye kumenya agaciro kabyo cyangwa ukavuga ngo uriya se yankubita ukabona rero n'umukubita uramwica ukavuga ngo reka ndeke kumwanduranyaho nigendere hari ukuntu ikigisha wowe mu koroha ni urugero nanjye murabibonye noneho ukumva abantu bose usa nk'ubabubarishye
bivuze kuko ugenda ukunda ukora karate ni kugenda uyikunda kandi ugenda urushaho no gutinya kurwana koroha
aho gutinya abantu ukajya uvuga turiya muntu
ndamukubita ndamwica
ndamutse mukubitse se akaba gutya ubwo ndamutse mukubitse amenya ku nkinga nka kwa kundi ariko mwihorere
udatangwaho
akenshi wisigarana ahubwo ari iyo mu marushanwa ukagira ibyuzi noneho mu marushanwa kuko habamo amarushanwa yo kurwana n'ayo kwiyerekana mu marushanwa ahubwo ukajya wumva niba ushaka gushyira intege uriya yankubise aho utareka mukorera imyitozo ubwo twebwe tugira amategeko y'amarushanwa atari ukurwana ngo uvuge ngo uwabushije igisebo undi niwe ukomeza ahubwo wakinnye neza kuko dukina taci ibintu byo gukoranaho nibyo dukora hanyuma nibyo basifura ubwo rero iyo wahubwo wakomerekeje umuntu mu marushanwa uvamo iyo wakubise umuntu ikintu ubona kitari kontorore sinzi nabivuga mu kinyarwanda kitameze neza nyine kimeze nk'aho uta ikizi kitameze nk'aho ari tekinike nyayo icyo gihe niwe bahana urumva rero mu marushanwa naho twiga gukora amanota twihuse tuzanamo muvoma za tekinike nabwo ariko tutababaza bikaba ari byo shaka usigarana rero byo kuvuga turankubise reka nzajye kumwigaho aho ubundi ibyo hanze byo kurwana bishiramo aho bishira mu kibuga ntabwo wanabitekereza aho ugenda wiyoberanya abantu batazanankinye njyewe reka n'ingendo nta nubwo wanayihindura avuga ati reka byageze nyine ngende ushobora no kugendana akakubwira ngo ikintu akarita wakubita umuntu ugahita uvuga reka kera ngo nyina karate ndese bibabwiye
Yaradijwe rya America hi Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda banza telefone y'umutumirwa wacu icitse ariko turongera dukomeze tuganire mu kanya ni kuri radio yanyu turavuga rero kuri uyu mukino wa sport ya karate benshi bo batumvaga mu buryo nyabwo ari byo madame Sorange Ingabire Gasagaza turimo kuganira yararimo adusobanurira twabwiye ko yashinze ishuri rya karate riri Nyamirambo hafi ya stade ya Kigali akaba yigisha abana bafite kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 17 akaba ari muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu murumva rero ko afite umwanya wo kubasobanurira ibintu bihagije cyane cyane kubo numvise bagingimiranya cyangwa se batari basobanukirwa kubijyanye na karate bavuga ko idahuje n'umuco cyane cyane abo mu Burundi ubwo rero abari bavuze ngo abagore bose ngo turimo kuvuga ko abagore bose bagomba kwiga karate batwihanganire karate nta hajyamo umuntu abishyizwemo ingufu hajyamo umuntu ubishaka wumva byifuza akaba ashaka iyo sport kuri we ku gitike kuko twumvise ko ari sport ya buri umuntu wese ashobora kuba yayikora yaba umwana yaba umuntu mukuru icyo gihe buri wese ubihisemo akaba afite aho ashobora kwigira iyo discipline hakiga uburyo bwo gukora iyo sport mu kinyabupfura yayikora turaza gukomeza mu kanya
Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing.
Radio Ijwi rya America i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda twari mu tuganira n'abakunzi b'Ijwi rya America na madame Ingabire Sorange Gasagaza akaba ari karateka ndagira ngo tuze gusubira mu kanya ku murongo wa telefone wari udutegereje witwa Trump agomba kuba avuyeho kwakire noneho Idrissa bambwiye ko hari Idrissa uranyumva Idrissa bakungu Idrissa uranyumva kanumva uri ku murongo ukaba utavuga ntabwo nzi ikibazo Idrissa afite Idrissa Idrissa uri ku murongo wa telefone. Radijwe rya America i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turakira Idrissa n'abandi barimo kuduhamagara no kuduha telefone zanyu tubashimiye cyane ko mukomeje gukurikira ikiganiro. Hari uwitwa Cedric iratwongeye ndagira ngo tumusuhuze hari mu batwandikiye havuga ngo oya uburyo bwo kugabanya iryo hohoterwa si ukwiga karate karate n'abagabo barayizi usaranje uyu wamubwira iki
namubwira ko nabonye ntacyo ntabwo namuhukanya gusa urumva ntabwo wagereranya umukobwa wize karate n'utarayize mu guhohoterwa ntekereza ko uburyo bakirwanaho atari bumwe, akaba niyo mpamvu n'umugore nawe agomba kuyiga, rega ntabwo ari na ngombwa ko yige kugira ngo azirwane azayikoresha arwana, ahubwo ashobora no kuyikoresha aniyubaka mu bundi buryo. Ushobora kugendana agahohoterwa akivuga ko yize karate, akavuga ati wo kugira muhohoterwe n'umuposi ushaka kunkoresha ibyo ndashaka, reka nigendere nishingire club yanjye. Ntekereza ko nabyo bwaba ari ubwo buryo bwo kwirwanaho, kandi kandi kubera ko wize karate atari uburyo bwo kumva abantu babyumva ngo ni kurwana ni ukurwana, oya ntabwo ari muri ubwo buryo. Mu ngingo zose ishobora kurengera ahubwo
hari abari babifashe nk'aho ari ugushaka guhangana, kumva ko hazamukuzamo ikintu cy'amahane. Hari icyo wari wavuze mu kanya kashize uvuga abana mu biruhuko, nagira ngo naho tuhajyeho gatoya mbere y'uko twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Wavuze abana bari mu biruhuko, hari ibyo mubateganyiriza? Reka tubanze twakire Trump bambwiye ko yaje ku murongo, uranyumva? Alo,
ndabumva neza.
Ngo uri Trump?
Yeah, ndiwe.
Idindi nindese. Ndibaza ko irari ryo wihaye.
Ako n'agatazira no.
Kubera ko umukunda?
Yeah, ndamukunda cyane, ndamufana cyane. Noneho?
Yego.
Aturashimira umutumirwa mwadutumiriye. Ikintu nshaka kumubaza. Alo?
Turakumva, komeza.
Uwo mukino yawutangije i Kigali i Nyamirambo, nta ese hari arateganya kugenda mu ntara n'abagore bo mu cyaro akabahugura, ariko noneho abaha n'inyigisho, kuko nk'uko mwagiye mubikomoza hari abantu usanga bazi iyo mikino ariko ugasanga ni ibikangisho. Ugasanga ni ibikangisho nko ku batware babo cyangwa muri rubanda. Ese ni izihe nama yatanga ku bantu bazi uwo mukino bari kuri urwo rwego ariko bakaba bakoresha nk'ibikangisho? Ni ubuhe butumwa yaba? Ese arateganya kugenda mu ntara n'akashinga amashami atandukanye?
Niko se Trump, abo bantu warababonye cyangwa nibyo baba nibyo abantu babatekerezaho?
Biravugwa cyane cyane uko abagore bazi uwo mukino n'abagabo. Akenshi usanga abagabo ni bo babyitwaramo neza kandi mwituze, sibyo?
Cyangwa abagore ni uko mubatinya kubera ko bazi karate?
Ni ukuvuga abagore baba bazi uwo mukino, bafite urwo rwego rwo hejuru. Hari ukuntu wenda umwibeshyaho gatoya akaba atanda guhunga, ahubwo akaba yakubita ashaka kukwemeza ngo agaragaze ko yize bihanitse. Namenye kwicisha bugufi. Abo bantu bararuretse ko tutabazi, ariko se ni ubuhe butumwa yabaha nk'umutegarugori w'icyitegererezo?
Nk'umuntu ufite n'ishuri rya karate nyine, kandi uzi ko hakeneye disipurine, ariko
atubwire n'igihe yagendera mu ntara akarondera abandi bari b'abakobwa akabatoza. Murakoze
cyane Trump. Sorange, Trump
ntabwo nemeranya nawe ko umuntu wakina karate yitwaza abaye ari umugore, ahubwo hari ukuntu yenda reka muhe nk'urugero rwa gutora Miss Rwanda ishize, hari umukaratika wari urimo. Ntekereza rero ko atari byo kugira ngo bajye gufata umuntu ufite imico, ufite n'ubumenyi, we bagere mu gihe cyo kwerekana imishinga yabo bakavuga ko yize karate akanabihemberwa, ubu hari na sosiyete yamamaza. Ntekereza ko atari byo yitwaje ngo ababwire ati ngiye mugomba kwishyira muri Miss Rwanda ngiye ndi umukaratika, ahubwo kubera ko ikinyabupfura cye nicyo cyatumye ajyamo. Rero abo bantu babyitirira tubwiyenda ko sinamuhakanye ijana ku ijana ngo ntabwo bibaho, ariko ntabwo baba bakora karate y'umwuga. Ashobora kugenda umunsi umwe akavuga ngo ngiye ndi umukaratika cyangwa agakina uko kwezi, kandi nk'uko ngiye ndabimubwiye nayikinnye kuva mu 2007. Niyo mpamvu rero ntigeze mbyitwaza ngo mbe nahohotera. Ubwo ntabwo bo bakina karate, ntabwo bo bagikina nka kuko baba baranahanwe, kuko tugira abashinzwe disipurine bagomba kureba uko bitwara hanze bakaguhana mu gihe bitwaye nabi. Ntabwo rero bo bariyo karate bakina. Hanyuma kandi akenshi iyo uvuye ufite iyo uzi karate nyayo ucisha make cyane azagerageze ahubwo arebe we yikorera ubwo ubushakashatsi n'umugore wa kinyikara
aho kumva amabwire
ariho kumva amabwire ngo turabazi muri konti twamenya boya ntabwo ari byo se ijana ku ijana ntabwo ari byo azazana nansubira ndebe abana banjye b'abakobwa tuba turi kumwe b'abakobwa bagera disipuline iri hejuru no mu marushanwa biri hejuru ikintu cyose ntagashobora ku niyo bagiye kunywa amazi arakubwira ngo ureka ngiye kunywa amazi ubwo rero ntekereza ko ibyo bintu ari byo akura azi kandi nibyo twari twakuze tuzi kuko muri karate wubaha umukuru ubwo rero uwo mukuru wubaha ntabwo wagera hanze ngo uvuge ngo ibi nibyo muri karate ngo hanyuma hanze ni ukubakubita birajyana
yego
hanyuma rero icyo kwagura karate mu ntara
yego
nabigarutseho dufite amarushanwa yo kwibohora yitwa liberation cup azaba ku itariki enye no ku itariki eshanu z'ukwa munani tuzabijyana mu ku Gisenyi hazabaho umunsi wa kompetisiyo habaho n'umunsi w'amarushanwa habaho n'umunsi w'imyitozo wo kwiyerekana ubwo rero ni muri ubwo buryo tugenda tubikoraho amayinteritoreri na karate ibamo n'ibindi mikino ikabamo yasorejwe mu majyepfo muri Butare ubwo urumva ni ubwo buryo nabwo bwo kugenda tuyikwirakwiza hanyuma abakobwa bo bagenda babamo ariko biba bikenewe ko babegera iyo myumvire nayo ikabashiramo bakaza naho ubundi nabo bagenda babyumva baza umuntu atekereza kuba abana yatangiranye ugasanga nanjye mu bari mfite abakobwa baruta abahungu kandi bakaba ari abana babimazemo igihe batubwiye banizana bameze neza ugatekereza ko mu minsi izaza abakobwa nabo bazagenda babyumva nabo bazagenda bashinga amakilabu kuko hari n'abandi twakinanye mu ikipe y'igihugu nabo bafite amakilabu batinyutse bakayakora b'abakobwa muri ubwo buryo rero bizagenda bitera imbere muri ayo marushanwa tuzagenda dushyira hirya no hino mu ntara nabo bazagenda babyumva
mbese mu mashuri iyo disipurine nk'uko izindi siporo zirimo nayo irahari ya karate
yego irahari kubera ko ikorerwa n'amarushanwa ya interitwarere n'amarushanwa y'abana biga mu bigo bya segonderi ubwo rero na karate igeraho bakarushanwa mu rwego rw'intara ku rwego rw'intara barangiza bakajya ku rwego rw'igihugu uba batsinze bazarushanwa ku rwego rwa East Africa kandi karate nayo irimo ubwo kandi ntekereza ko nabo bazitwara neza nk'abandi kuko nabo baba babishyizemo mu mashuri rero usanga bihuriye muri primaire no muri secondaire nk'aho nkurirangiye ni mu kigo cya primaire aho ntuzi abenshi nabo muri primaire hanyuma secondaire nabo barahari ahantu hose ushobora kuyihasanga akenshi bayiganje mu mijyi kurusha mu byaro ariko ibirimo kuko baranaringa bakagera no mu nkambi usanga harimo naho amashuri ya karate
ni byiza ko abana bo mu nkambi nabo bagerwaho ko akenshi hari byinshi cyane batabasha kubona reka twakire noneho Cyrille uranyumva
yego ndabumva neza
ubiriwe neza
naramutse neza
yego igitekerezo cyawe rero cyangwa ikibazo
mbere ya mbere nagira ngo mbavuze ko ndi mu karere ka Kayonza reka mbashimire kuri iyo nsanganyamatsiko mwadushyiriyeho kandi nshimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye hanyuma ndabanza mbaze umutumirwa ikibazo kigira kiti nko mu ishuri muri abo bana baba batoza karate iyo habonetsemo indisipurine bayifata bayakira bate hanyuma ikindi ni igitekerezo ubundi mu buzima busanzwe wenda uriya muntu wari mpavuga ngo hari abantu baba bazi karate bakiyenza ntabwo kwiga karate ntabwo bikuraho kamere y'umuntu hari umuntu uba uremetse ukuntu no mu buzima bwe no mu mibereho ye ahora yiyemera nyine yaba yarize amashuri atandatu abanza ugasanga yiyemera nk'umuntu warangije kaminuza abo bantu ntabwo bajye babura ariko umuntu ugaragara witwa ko yize karate akagaragaza ibintu byo kwiyemera cyane agakabya ntekereza ko ari umuntu uba harabicikijemo hagati ari umuntu uba harakandagiyeyo aba yararungurutseyo agahita abireka ntakomeze ngo abyige kuko abakaratika ni bamwe mu bantu bagira ikinyabupfura. Urugero ruto ndi bubahe hari umumama twajyaga duhura ku kiriziya arabyibushye vraiment. Nari ntabwo nabitekerezaga yuko yaba ari umukaratika, ariko mu buzima bwe mu kugenda naho yabaga yica agaragazaga yabaga tuje nta bintu byo ku byo kugaragaza ukuntu nyine bigaragaza ko ari umuntu nyine ufite ubwo buhanga. Ariko natunguwe no kumubona rwose akora pompage tera pompage abo kwa kundi babatandaraje akaguru kamwe kari hirya kandi kari hirya. Na
wabimenye ute yari mwirushanwa se cyangwa hari mu gihe
cyo yari gutoza abana bage twagiye kureba nyine ari gutoza abana ndumirwa cyane nagiyemo nagiye kubyiga rimwe nge birandushye ndababara ndarwa naha ngenda nge nyine kuko biravuna cyane umuntu ya yavunika ahubwo nagira ngo nazo no kutubwira abo batavunika
akugira inama z'icyo ushobora gukora kugira ngo urambure izo ngingo zawe.
Ntabwo yangira inama, ntabwo nasubirayo.
Warababaye
narababaye abantu ahubwo abantu nyine bajyayo nyine nawe bitangira bite kubona n'ubuhanga n'ubuhanga biriya bintu n'ubuhanga. Ikindi kandi ikintu mugiye kubwanjye ku giti cyanjye kuntu mbibona rwose uretse ko ndi n'umugabo ariko umukobwa wize karati umukobwa w'umusirikare cyangwa umupolisi naba namwigerereza kuko umuntu ushobora kuba navuga ni kuki ibintu utabishyize ku murongo niyo naba nari bunamukoze n'urushyi akandi kuri rumugeri
uzaramukoze urebe uzaramukoze urebe aho ni umunyamahane se
ngende umunyamahane
oya ndakubaje naho nturi umunyamahane ukawutinya kwenderanya ngo batagukubita
oya ntabwo ndi umunyamahane nkimara kubona ibyo ngibyo rero byampaye n'ishusho yo kugira ukuntu mbyitwaramo mu buzima bwo hanze. Umuntu nazi ese ndako nagiye naniyenza umuntu nazi ntabwo namusagarira
nanjye nivugiraga
ni kwa mungana kose abwo ntabyo ubigiye nkwirengeje wowe na muri muto yango ndakurusha imbaraga uganira karate na seba ndi mu bantu navuga ko nayindi mu biki babisaba kwitonda rero kuko umuntu wize karate ntabwo yiyenza ubusanga tuje ye uranamukubita akakwihorera ntabwo ahita ukubita ngahita akwadukira gukubite we yirwanaho nyuma kuri finale abona yuko utari kwizi nicyo kintu nabashije kubona. Murakoze
urakoze cyane ntacyo nubwo watinye ariko reka turebe yenda Solange ashobora kugutinya urukemera ugasubirayo. Solange mbwirira
nasubirayo ahubwo nambwire istrategi
sidiro ngo urubatse
yego ndubatse ntabwo umugore wanjye ari umukaratika
Yego iza gusanga ariwe kandi wara mukunze nyine umukunze bisanzwe bari kubigenza
yegora byari kugenda gute
yari kujya mbwira ngo cahaga ngacaho ngagenda nsubiraje nasubije amaso inyuma
none se
nabo nta mahane bagira
none se siri
bagira umuntu bashinze amahane arabeshye
none iyo umukunda hanyuma ugasanga ari umukarateka utari byari gutuma umwanga
tutarabana
yego
oya ntabwo twabana tutarabana ntabwo byakunda erega buriya mu buzima sinzi ari ukuntu ushobora gusa nkaho ibintu byose bitajya ku murongo nk'uko biri ngombwa kandi n'uwo mukobwa hari igihe agira nka kamere aba afite nka kamere yo kutihangarira nk'ibintu runaka ibaze rero simbizi nyine
uretse
ko ntatekereza ko wenda abakobwa b'abakaratika cyangwa abadamu bawe wenda bakubita abagabo ntabwo ibyo nabihamya ariko kandi nanone simbizi n'uwo babana nyine yagira ukuntu nyine abyitwara
ngaho reka
mushatse ari umukaratika nanjye najya kuyiga ntabwo byakunda
reka wavuze ko utazajyayo wavuze ko utazasubira reka Solange akubwire yego Solange ijambo ni ryawe.
Arakoze cyane ngo rero nuko wenda bitazanamubaho gusa ariko abandi babyumva nkawe nabo ntabwo mbizi kubera ko akenshi bazagerageze nk'uko yabivuze abantu bayiratana n'abatarayize ahubwo nabikojejemo hari igihe ushobora kwikozamo ukahavana noneho ubwemezi bwinshi cyane uvuga ati noneho njyewe nize karate sha muzajye munyingaho kandi akenshi kubera ko karate kwigisha gukontorora amahane yawe ntekereza ko abantu bagira amahane b'abagore akenshi baba batarayize kubera ko ahubwo amahane yabo arabacika amahane yabo akabacika ariko muri kare tubasha kuyakontrola rero arabiriye bigeze nta bagabo bagifite abagore ngo uvuge ngo nzagendera ko nzamukubita batazanyishyura kubera ko yize ntekereza ko ari ubwumvikane kandi buriya yareka mu kumvikana kurusha uko bya ukurwana kuko kurwana ntabwo ari byo bikemura ikibazo
harakwari yabajije ka indisipline muramutse muhuye nayo mu bigenza gute hari bijya mujya mubona mu bana mwigisha
kugeza ubu ngiye ntabwo ndahuriza n'izo kese kuko ngiye mfata abana batoya wumva hanyuma iyo ahandi iyo umaze gukora ntabwo wazibura izo kese rero ukuntu ba aho twakuriye twiga ukuntu bazihandoringa ukuntu bazikemura ni ukuvuga ngo barazifata bakaguhana bakaguhanira muri rusange nabaho ibihano urumva twebwe ibihano byacu ntabwo wenda ari inkoni ishobora kuba ari iza pompaje ishobora kuba ari ugusiba ukwezi ishobora kuba ari ukugenda ugasaba imbabazi uwo muntu ishobora kuba ari ukubwira ati tugiye kugushyiraho abantu n'uwongera gukora gutyo bizaka rero simvuze ko hari abakene karate ngo byange kubera ya kamere yabo wa mugani uwo ariko ntabwo ayikomeza ahubwo ahita ayivamo hanyuma uwabashije guhinduka kuko nayo ishobora guhindura kamere y'umuntu iyo wayikinnye neza ukubahiriza amategeko yayo urahinduka ubashije guhinduka aragaruka ya mico niba akayireka
tureka tuse nk'abagana ku musozo twakira Eugene ushobora kuba ari nawe wa nyuma tugiye kwakiramo Eugene uranyumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
merere muri Masisi muri Congo
yego
imibyi wacu kabisa naho bibagayo nanawo n'umukobwa uri gukora karate
nibyo ese mumeze gute aho ngaho i Masisi mufite agahenge
halo
uratwumva i Masisi mumeze gute umutekano urahari
umutekano nawo ni muke nta intambara gusa ntukwirwa kwiruka gusa
nihangane ye waruvuze ko nta mukobwa wigeze ubona aho ngaho i Masisi akina karate hari ikibazo wari ufite
kabisa ndi kubaza none se umukobwa yakina karate gute koko
yumva nawe none se soranje ntabwo akubwiye ko afite n'imikandara ugeze ku mukandara w'umukara oya rwose ujya kuri Facebook uraza kumubona n'ifoto ye ushakishe n'ahandi uraza kubibona urakoze rero ubwo ukomeze ukurikirana ayo makuru uzabibona abakobwa barakina karate nk'uko yabitubwiye reka ijambo muhe ijambo ryo gusoza madame Sorange mu gusoza ndibaza ko mufite gahunda ya y'iyi mpeshyi muri makeya nko mu umunota umwe nawe ntiwuzuye amasogota mutubwire uko ababyeyi babigenza kugira ngo bazane abantu
murakoze cyane gahunda y'impeshyi yo ibivanze n'imikino myinshi kuko umwana aba akeneye ibintu bimuhuza kugira ngo ataza kurangara ubu gahunda yacu izatangira ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi tuzajya dukorera ku Saveri Nyamirambo opposite ya Stade Pele Stadium hanyuma gahunda tuzavanga imikino traditionnelle no kubyina bya kinyarwanda gucuranga na karate ubwo rero twakira abana kuva ku myaka ine kugeza kuri 16 hanyuma abana bakiga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu ababyeyi bose ni karibu ubikeneye yaramvugisha ababyeyi batangiye kwiyandikisha kandi twizera ko bizagenda neza
reka rero rwose mfatiraho akanya ngushimire cyane kuba wongeye kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ndizera ko hari benshi bashobora kuba bakuyemo bakize ubwoba bwo kuba bakina karate cyangwa se bajyana abana babo cyane cyane aba bakobwa mwibaheza ngo mubabuze ngo nuko ari abakobwa mubareke bakine imikino nk'iy'abasaza babo babyeyi ndabibisabiye ngo rero mbashimire cyane namwe mwese abadukurikiye abaduteze amatwi aho muherereye hose abatanze inama n'ibitekerezo ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius warufatanije na Nadia Taha wakiriye telefone zanyu mwakoze cyane mugire kandi ibihe byiza kuri mikoro hano kuri Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.